mnikeni uJehova nina madodana kaNkuluNkulu. Mnikeni uJehova udumo namandla. Mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe. Nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele. Ngoba izwi likaJehova liphezu kwamanzi. uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma, uJehova uphezu kwamanzi amakhulu. Uye phela lona ozwi lakhe liphula imisedari. uJehova waphula imisedari yaseLibanoni. ILibanoni ulitshekulisisa okwenkonyane, neSiriyoni njengethole lenyathi. Izwi likaJehova lidabula amalangabo omlilo. Izwi likaJehova lizamazamisa ihlane. uJehova uzamazamisa ihlane laseKadesh. Izwi likaJehova liphuzisa imbabala, lihluba amahlathi, nasethempelini lakhe konke kuthi udumo kuNkulunkulu wethu. Udumo kuJehova ohleze enkazimulweni. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabaphileyo kulo, ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemfula. Kubani oyawukhuphukela entabeni kaJehova na? Kubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilowo nezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, ongafungi ngenkohliso. Phakamani masango izinhloko zenu, nani minyango yaphakade. Phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani lenkosi yenkazimulo na? InguJehova namandla oyiqhawe, uJehova oyiqhawe lokulwa. Phakamisani masango izinhloko zenu, nani minyango yaphakade. Phakamani ukuba inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani lenkosi yenkazimulo na? InguJehova Sebaothi, kuye na oyinkosi yenkazimulo, eyehla yaba yiwundlu, elahlatshwa ukususa izono zehlabathi. Impela lifanelwe iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso nakho konke okudaliweyo okusezulwini nokusemhlabeni nangaphansi komhlaba nasolwandle nakho konke okukukho. Phekuzwe ukuthi kuyena ohleze esihlalweni sobukhosi, nakuli iwundlu makube isibusiso nodumo nenkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Bayede nkulunkulu, bayede sonini nanini, bayede mafunga angajiki, bayede xhalabeni banzi, bayede maxhoba yakhawuleza, bayede mangangathi akekho kanti ukhona. Abanye bathi unguJehova, abanye bathi shikwe ngushayina, abanye bathi ngumodimo, abanye bathi ngumodzimo, abanye bathi nguzimu, ikakaramba ikutane unkulunkulu ongcwele, the Lord our creator. Abuse zulwini, abuse mhlabeni, abuse yonke indawo, singabakho uNkulunkulu wethu. Bayede hosana kweliphezulu.